chose lidondoke, mizabadi mpenzi naomba nipoke, siku zote milele faraja niwe. Sijapenda lidondoke, mizabadi mpenzi nipoke, siku zote milele faraja niwe. Kuniweke, sina tena mapepe. You are my choice, you are my darling, my princess. Did you take what away? Nafanya mama kakata tama, napigana na life kila kukicha, ready kwa kuniwe mifura. Tumetoka way back sweetheart, kama chakula kwa kumenishita. Nimekita swezi dondoka, kwa kumefika wataropoka. You are my choice, you are my darling, my princess. Did you take what away?